Africa nigo.
Na bori matata, na iyo mikogo magarita. Miulo ya kikongo mekanuka, meniba, meniba mba. Apo wapo kamatia, nyama kweni nipebia. Chini nijisakafie, nijipakulie, nijitafunie.
Ha, chini maliza, apo katuna ni maliza. Yeah, yeah, nani maliza.
Shake it, ma. Shake it, oh, bam, bam, spin it up. You know that, but don't dig it, ma. Mini balin, bata.
Asago. Tingisha, kide, kide. Tingisha, mpo, mpo, do. Tingisha. Asago. Tingisha, kide, kide. Tingisha, mpo, mpo, do. Tingisha.
Sabahi, wendo unasababisha na furahi. Ah, ukinipa sikatai. Mkia wapunda matai baba. Natetemeka, nawewe seka. Kwa kami mateka na sitaki uniache huru. Nimeshafika na naridhika. Kisema sana na ugopa ntakufuru.
Shake it up, shake it up, bam bam, spin it up.
Asago, tingisha, kide, kide, tingisha, mpo, mpo, do, tingisha. Asago,
tingisha, kide, kide, tingisha, mpo, mpo, do, tingisha.
Get out of the last.
Pombo Pound.